bantu bange oh bakanda bange
abomu Kampala
abagaga na bavu baloya na batunzi bemere mugamba mutya mujje tuwayemu banange mujje tunyumyemu ebizibu ebiri mu Kampala ebyetolodde ekibuga Kampala eyumwe muwulira Kampala sigana kyekibuga kyaffe naye mbisa Kampala kulikada tugobaganya atutulugunya we baba basabubu batuwananyo era batususuuta mbisa Kampala bawangula akalulu olwa madala nagamenyawo gwe yayita okugenda waggulu laba yatatutulugunya nono tongoba mu Kampala tondagandukundeka mu Kampala ekanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo tongoba mu Kampala tondagandukundeka mu Kampala ekanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo tulina enugu mu Kampala bantu baffe balina enugu mu Kampala
naye mukume
ebyokubokya temubitya
amukume
ako kakodya kabagoba
ku kibuga kyammwe
kumbalaza batugobako
amukume
mwongere kulwanyisa nnugu
eve mu bantu
egyo emidala bagimenyawo n'obulamu babumalawo emyalo egikulukuta banange tusula bubi oyo ye Kampala
ekibuga kyaffe
Ssaabasajja agamba atya
amukole
mwongere kulwanyisa nnugu
eve mu bantu
abo wino omugamba mutya
atukole
mwongere kulwanyisa nnugu
banange tukole
kandi abo wino omugamba mutya
atukole
ene sisi kulekana
ene tukole
mujje tukole
abaana basome
abaana basome
n'abakyala bambale
tongoba mu Kampala tondagandukundeka mu Kampala
tukole rupia
ekanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo
ngaya mulembe
tongoba mu Kampala tondagandukundeka mu Kampala
tukole rupia
ekanzija mu kyalo nkolema ne famire bewo
ngaya mulembe
Kayo tata ne muleka yo ne mama ne mbasibula Fena tunonya sente Fena tunonya mbongo Fena tuliba investor Omugaga n'omwavu twagala kimu
Equal rights
Wacho ntulugunya Osomba kebyange n'obimalawo Agamateka gokozesa Aganyiko mwavu natalina bugero Emali jotika kumacha nolwe kulombuzo jitwala wa
Tetumanyi, tetumanyi
Maka ya divatu goba Emali baji wake nali nesana
Na ya wetuli, wetuli
Igozi mugamba mutia Ateka miri ya gambiatia
Katukole, katukole
Kulako katanga makerele wandege ya Fena twagala chimu
Equal rights, equal rights
Tongoba mukampala Tonda gandu kundeka mukampala
Nkole rupia
Nekanzija mchalo Nkole mane famire bewo
Ngaya mulembe
Tongoba